ɛsrɛ aban sɛ ɛfiri na akure ɔmo operation biaa ɔmode wotwitwa nnua ɛwɔ forestry mu anaasɛ baabiaa no yɛabra sɛ wohu sɛ obi kuta chainsaw ɛrekɔ nwura mu sɛ wɔkɔ akɔtwa dua anaasɛ wɔkɔ akɔpae dua a ɛtia mmara obi a wobɛhu biaa sɛ policeni sɛ timamuni sɛ ɔhene a obi a wobɛhu saa nnipa no biaa ma polisi nkyi no yɛwɔ ɔmo a ɛwɔ kwan sɛ ɔmo yɛ dɛn ɔmo tumi wura mu but then as I say ɛnam sɛ indiscriminate felling of trees near Dintino for now and with immediate effect. No permit, a mobile permit. A police for IGP, a slow any demo, unquada no two or more four, say almo inquire a juma, or more bonny paho by almost sample for a sense of home by Quen Biasono, how for the Sabu, Sabia Cron to a new Minyan, I've been born no mutim. Then so Ubehrana or Moody and Yamrasamu Crunum, and now say Omona, a disabled you may. Tia best rese, or hini bia ukrum, or doma mem. Se ohu se, a hoho bia ba ukruma, to unsa fre, or mana se hoho bia ba kruma, kwa hin fie kwaye da yin koin to zuhu chira, or hene, a na komitin fo, se you reopen timber market. Nambo mi yebi yebi timber market no muno. Permit no, e si a hushim, ni a shet ni power se fata, man o permit, e wu timdi operate, and o yej mo timber market ho. Na ye advice nso se permits no ye mo made se edi be ma do ma man e ma